body body.
Star boy, yappa, yaisa. Been a damn boy now. Hata uwe msuli, hila waza wata kusema kubaya tu. Na wanajima, hila Mungu ana blessi. Jani kwe, naishi na ukilombaya tu. Uwako walonge, yaisa kapotea. Hila sichojua mdogo mdogo nene atua. Uwako walonge, yaisa kapotea. Hila sichojua mdogo mdogo nene atua. Maneno mashabiki, yaisa uwezi mziki. Ona ngoma iti, saifi ya ishikiki. Sicho liziki, siku zote ya kiliki.
Asa ngoje kipo jina bubita kwenye mziki.
Pambana mladi nilipe kodi. Dile kiwa nanona bora kule kodi. Nikitegemea nitatoa kitu iti. Ila bitu nifula isho shabiki. Kelele kibao kutoka kwa mashabiki. Ukijana siti wengi wanalalamika. Bade tunaimba la kutupaishi. Isizala ubadili nisizotaka. Watafutaji jami yetu. Ni boy from Okai, Okai. Sakodi ni bariki, kipande cha mkate. Ni mladi siza ilike, nkirudi omu wacheke. We mateso zala ubina mwisho wake. Sote tumeumbwa wasa, ni nani wapeke. Ni nani wapeke, ni nani asaye. Ni nani kabisa, kamilifu wakika. Ni nani wapeke, ni nani asaye. Kamilifu kabisa, na ana makosa. Maneno maneno spend the day. Wanna talk talk or wanna say. When I little za uchadi uto boy. Chago uto boy saba uto boy. Maneno maneno spend the day. Wanna talk talk or wanna say. When I little za ukila uto boy. Badi uto boy badi uto boy. Uwe mkuwa mtoto my chick. Oya my chick. Ya my chick. Respect for you at this thing. You at this thing. You at this thing yeah. Uwe mkuwa mtoto my chick. Oya my chick. Oya my chick. Respect for you at this thing. You at this thing. You at this thing.
TK, tikiri ya kwa hawa ya zarahu nyingezi jengu zarahu zinatenda menge shimwa shimwa shikilia acha shofo utaumia mwone yure jama mpige nundu kaja kiuno shanga kafa mwone yure mjama narita zarahu kisa mtoto ada
nakumbe, nakumbe, nakumbe. Shule sija soma, so ili mtu atafani sina. Na homu miendi yunguzo ya mama. Ile kibishi kafu sijembe kulima. Jua kari lilika ushamaza ondoto ya kilimo ikapotea. Siwezi sema zara ujapo inauma moyo ila mipango ya Mungu ndo inapokuwa. Una nikafu sinziki nkiamini sina pawa labda ya habariki. Kiamini kwa pawa ya shabiki. Nafanya kitu iti kipeshi makanda city. Iri nitoko meze
na mama ake, na shoga ake.
kaya na mama ake, na dada ake, na shoga ake. Sasa zala ugani unazoleta dada we, na kupeja peja urudi pande kisewe. Sema zala ugani unazonipa dada we, na kudunda dunda urudi kwenu kisewe. Oya mani hamisi anapa, shebika chanapa, paka idi anapa, aruba anapa. Tosha supplier, na mwamu machara, Ali Blandi, na Dominiki.
Kidi Tozi, Ayope Mare, Betiro.
Kona, Tina Debala, Malume na Tita, Gavana Jasley, Pokoyo my family.
Koli koli, nja kupigia bandae, Sele bobo na iwanaku, Jipia life.